Inspiration!
Yeah! Wake up! Yeah! MLDKD, yo! Still!
Mtando melea, malindi na jivunia. Shukurani zote maskani na miminia. Wamelea tangu waso mindo za milando. Kila siku minakuwa minongeza mwendo. Gavana nipetachi minisikize mambo. Kwa sana niko chachi minasikiza neno. Sio sana najiganya kubadili menendo. Na tena niko city na zambaza upendo. Still niko real, still mindo yule mchizi. Still wanajua nani peki nani real. Still wanajua nani anasambaza njil. Still wanajua, still wanabonga still. Still wanajua nani ndio mkali wao. Still wanabonga kwani nimechana nao. Still wanajua jeshi langu na koma nao. Still michakato, still from the underground. Coast liko full ama Vietnam. Sits tuko full kawa Taliban. Boss kama mchezo hapa hawezani. Guess nazo vibe nazo zile. Leto zuri mavuru, sito amechacha nduru. Kila mtami nazuru kwenye giza leta nuru. Torza 10 over 10, muulize Willis Raboro. DJ Darlington, Hype Master, MC Guru. Nime spread kama virus, niko mainstream. Mido najaribu antidote, mina blending. Mindo MC, mindo msani, mindo bandi. Bila mikanda show za bure, misi pandi. Still, still niko real, still mindo yule mchiz. Still wanajua nani fake nani real. Still wanajua nani anasambaza njil. Still wanajua, still wanabonga still. Still wanajua nani ndio mkali wao. Still wanabonga kwani nimechana nao. Still wanajua jeshi langu na koma nao. Still michakato, still from the underground.
Nikianza likutana na Madusa. Kina Mshazari, Radio William Tupa. Mambo mseto huko kime waka moto. Watemi wakinona wanabaki michecheto. From uptown to ghetto, Milando international. 24-7 corotation mindo anthem. Natanga kama Ruto, nachenga karobato. Wajaribu leta scandal poteze kama Mobeto. Kitimba haziruki, leo nangara hiki. Madada mejipigia hakia nani ya wambiliki. Minapanda misi shuki, mziki na umiliki. Najenga mashabiki, marafiki na wanafiki. Still, still niko real, still mindo yule mchizi. Still wanajua nani fake nani real. Still wanajua nani anasambaza njil. Still wanajua, still wanabonga still. Still wanajua nani ndio mkali wao. Still wanabonga kwani nimechana nao. Still wanajua jeshi langu na koma nao. Still michakato, still from the underground.
Outlaws wanangwa pot more DZ.
Situmoshi
Ku Klux. Still